sasangane uzinzize nete
nete nete nete.
Mina mfisa ufana nokuzulu, mina ngifuna ukuba nemali. Mina mfisa ufana nokuzulu, mina ngifuna ukuba nemali. Eningi, 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 amaningi, ningi, ningi, ningi.
Oh yeah, yeah. Imali, imali. Chepalov,
Chepalov,
Chapagar,
Chapagar,
Cholantzaitz,
Cholantzaitz.
Ibar money, 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 where you from?
Ibar zaga, 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 where are you?
La Cholazaga,
Cholazaga,
Chepalov,
Chepalov,
Chapagar,
Chapagar,
Cholantzaitz,
Cholantzaitz.
Ibar money, 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 where you from?
Ibar zaga, 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 where are you?
Zela, uzathi sinenyoka, kanti siyazithandazela. Uzathi sinenyoka, kanti siyazithandazela. Siyazithandazela, siyazithandazela. Sinenyoka, kanti siyazithandazela. Uzathi sinenyoka, kanti siyazithandazela. Uzathi sinenyoka, kanti siyazithandazela.
Ikamalaki
Uzo pendula
Sasangane uzinzize nete
nete nete nete.
Mina mfisa ufana nokuzulu, mina ngifuna ukuba nemali. Eningi, 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 amaningi, ningi, ningi, ningi.
Acholazaka, Chepalov,
Chepalov,
Chapagar,
Chapagar,
Cholantzaitz,
Cholantzaitz.
Ibar money, money, money.